downloadani tikumvera nyimbo dzava mwamba pamalawiwanga.com.
Poyamba bajani nkaona ngadizovuta kwa makanizo waji mwana unafuta ndiye mujigondi bano ndijita kudumpa ankanena ndani baja kire kumati baby abu ino inesininga gwire ndiye ndijigondi chakonjo panda malire tisasiene kudiso goza ufire nditokoze wa mwamba mwamba kudu nandijo sabansu ndiga po mwamba bono ningo kuyangana kusawa jokamba ndiye jokes yoko maijai weda kamba.
I never had someone to love, but right now I have you to love. I never had someone to love, but right now I have you to love.
Wera mwezira ngaundi andikile kuti ukoma kwachi kondi chako ndisimbe ndikunena faktu za kalandine ndizingo kuyang'ana maso singapimbe pano ningo zifira ngati ndikugona maloto abwino ajaba sindikulota koma paiweyo baby sindigonja paka ana ankhope zathu zaona nditokoze wa mwamba mwamba kuti unandijosa pansi ndiyika pa mwamba pano ningo kuyang'ana kusowa chokamba nde jokes yoko maijai weta kamba.
I never had someone to